it's the Bulldog shit.
Yo, Utangang 254 Mfisa. Biganji na ganja nataka mafala mamlena na pasha boka ni boka na piga na kanja check his chezi na pesa kama sigola tembeza peng ni peng nateka na sesa madola mapauna saka the boys are stuck wakiza na nga hey. I'm a winner mini champion can't keep choge what I want is what I get guess I only burn a spliff then I smoke it call me 007 daily I'm on a mission yeah I'm winning every season I got the keys ka Alicia mistari zangu sick na zidai medication session after session iku seti meditation na contemplate na maisha vile tu na ivisha nothing back biters wanani mention kablo to evas hakikisho meri has mistari zangu dendi na zisundanga kwa has this a blessing not a curse niko hapa juu ya cash wakidhani mina cheza sina time ya kuwest niko hapa juu ya cheddar.
Hey, I wanna win in my life. Hey, napenda number moja. Hey, na spendi kujichocha. Hey, ni choka tu kungoja. Hey, I wanna win in my life. Hey, napenda number moja. Hey, na spendi kujichocha.
Mini real to tangang 254 marapa wote four weke form to perform kani mwera towe phone tuwa bomba rudio pita chuom kakutana na chonga kani setia kindom kwa kindom kani choka baki nipige cho joka joko pendi joke nenda job niki joke ding dong wasini no nyocho kweri weche muon wachi tuwa nengi tuwa lisani yo kweka go nyakwara go mayo mosh bendi winja wodogo kujifanya kachogo my gang let's go always looking like boss every day. Ugo boys nigga shit what a shit.
I wanna win in my life. Napenda number moja. Na spendi kujichocha. Mute choka tu kungoja. I wanna win in my life. Napenda number moja. Na spendi kujichocha.
Hey, washa kingdom, seti kingdom kwa chum. Rada wa razi, apana tambua mavazi. Niko riko ansanif to my head. Washa ni medi, belando form. Nili sare, riba za vera. Staki vurugu na kina ramon. Maitho red, nkawa na mon. Hey, sura kubonda, mindi odonga. Hey, sakangi machura, chiku za huko. Zmengusha kazi, nomba kura. Hey, niko jicho nyanya, na bado nafa, fika penyanya. Hey, tekuno shash, nadai, kweka kibash. Hey, bazenga, mini G, mistari, mina tema. Design ya kiti, yani mi uchil. Hey, nambogi ya watu wazi. Yeah,
I wanna win in my life.